Magic Records. Turn beat.
Gizo nilijijiza chakwetu ndoletu kundi muziki nilijifunza nikakesha kama bundi nashika kipaza maboya kuwakimbiza usimtishe madoa MC langi ya kiza nchikatua kama futa na bang bado kwa mtuka la iye someni mido shasha pata wasa alakati za mkumauso zidondoki kama kimondo hipa kutokoa maisha haya kama chindo siendo unga unga kingoni ona fitili akili mwana funguka kunja ndita kwa jasili haina loo ndio maisha koma acha kibuli sikuli haina soko ikibidi rudi shule moku waizi soga shabiki pigia kelele pigia piki hilo jibu sulize kuwa gaidi tuzii bado manamba teni wapo shahidi one love kwetu kigoma daima sito watenga MC waunga unga zuba upigwe nanga reggae here come on master yes yeah da unit moko
Amanda nipo kasi mini MST kwenye KO mbeza RG kirobi MC ABC bado nashika MST Amanda nipo kasi mini MST kwenye KO mbeza RG kirobi MC ABC bado nashika MST
kibogoyo hana meno nyama na shindo tafuna mumini pokea neno zinai sige kuchuna kiburi jambe mlefu shetani huku mbatia nuia kutugu dhambi ngono zinaleta zombi chake yangu bish haiwezi kuzima moto tazama kumesha kucha mabifu anafanya mtoto Peace na masera, snitche wangee, sifeli, sidanga nyeke, kamimba na half care Fati wako mkumbo, shujaa na tegemewa, snitche mwaga shombo, ya kati zinaendelea Pema usijapo pema, ukipema kongo so pema, mapema na change njia, wakuja lamba kisogo Zogo watasanda na wachimbia kaburi, chaka ni bless, nipolesi kama nduli Bungeni wanauza sula, kero zeto wakitishi, mapenzi kazi na dawa, mshahara bada utoshi Dektari wanagoma, wanachua, wanakosa boom, madangulo wazi wazi, bigogo wanatoa boom
Kamanda niko kasi mini MST kwenye KO mbeza RG kirobi MC ABC bado nashika MST Kamanda nipo kasi mini MST kwenye KO mbeza RG kirobi MC ABC bado nashika MST
Nazili pita na kiki liendo hizi za risasi Ufisadi pia wizi choma bali nyepesi Pande zote wameziba tubanane kwenye chochoro Hawaliziki kama tumbo Njaya megeuka kero Demu nyoka kibisa mapenzi ya karate Najikaza kisabuni makuzu sinilete Mkufunzu ni mefuzu maisha street ghetto Life bado tough na risquizi bila beto How we do HOP I'm still recordy Option bado na nyuka na pasuka zipasi Songesha jahazi kama ngono na malazi makazi Weka wigo papalazi swazi shazi Niko faster sio slow Na land my way, I'm go to my feeling Natuliza zangu akili, kama sote wasafiri Kipaji kiwe na uli
Kamanda nipo kasi mini MST Kwenye KO mbeza RG kirobi MC ABC, bado nashika MST Kamanda nipo kasi mini MST Kwenye KO mbeza RG kirobi MC ABC, bado nashika MST
Bora, master Alongside Mr. Chen, kama kawaida, yeah, hakuna kulema, watoto mama, kama kawa tunapiga, yeah, pande hizi, nanga zone in the